Ebikolwa ba minister cabinet lulagidde ministry y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo okutuula amangu ddala ne kampuni ezisuubula amafuta okwogera ku bbeeyi y'amafuta eyongera okwekanama mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ng'ate gavumenti ya Uganda yayingiza lita z'amafuta eziwerako okuva olutalo lwa America ne Iran bwe lwatandikawo. Bino byabadde mu lukiiko lwa minister cabinet olwakubiriziddwa omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nga minister y'amafuta yabadde yakamala okwanjula lipoota eraga ekireetedde bbeeyi y'amafuta ng'okulinnya mu myezi esatu emabega. Ensonda zigamba nti alipoota eno yayanjuddwa minister y'amafuta Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu nga yalaze nti ebbeeyi y'amafuta erinnye olw'ezimu ku kampuni ez'amafuta okukukusa amafuta okuva mu Uganda ne zigatwala e Kenya, South Sudan ne Congo kubanga yo gali ku bbeeyi ya wagguluko. Ensonda zigamba nti era alipoota yalaze nti ebbeeyi y'amafuta erinnye lwa ddoola okulinnya n'olutalo oluli mu kyondo kya Buwalabu. Era minisita w'ebyamasannyalaze mu alipoota yalaze nti agamu ezimu ku kampuni ezisuubula amafuta zirina obutakkaanya nga kiviiriddeko ezimu okutundira wansi lita z'amafuta ate endala ne zirinnyisa omuwendo yadde nga kino gavumenti yali yakigaana. Ensonda zigaziseeko nti minisitule y'ebyamasannyalaze amafuta n'obugagga obw'ensibo olwaleero yakwogerako eri ensi eno ku nsonga z'ebbeeyi y'amafuta erinnya buli olukya ekireeseewo okusomerwa mu Uganda. Wano mu Kampala lita y'amafuta aga petrooli egula kati wakati w'1,500 n'1,600 ate nga ye ya dizero eri wakati w'1,500 n'1,500 nga amafuta gano galinnye nnyo mu bbanga ettono. Ate wabweru wa Kampala yo gwongedde okujabagira okukira omunafu azadde kaliira lita y'amafuta aga petrooli mu bitundu ebimu eri wakati w'ennusu akakaaga n'akanaana ate lita ya dizero eri wakati w'1,500 n'akakaaga. Ayogerera minisitule y'ebyobugagga obw'ensibo amasannyalaze n'amafuta Dr. Patricia Litho abuulidde radio ey'embuga Kyabasa Mujugumiza Ggwanga ti minisita y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Dr. Ruth Nankabirwa Ssentamu agenda kwogerako eri abamawulire olwaleero luno ku ssaawa 5 emunyonyo.
The minister will address the media at 11 a.m. on the matter. What you just asked, the meeting we had with OMC. Yes, we had the